Yo, Kessie, yes, turn it up one time.
Zaga music blog. If you're something like that. Zaga deote. Wachana de losala pusho wongo yari kaba jobora salaya pakatondo. Shasa mbiri la shabana digili nsango kupit kubwendo semu na chpiri. Papa strict nene komanda wabonse ngani mbeula ni komanda wabonse. Boro jobu na sala ya kutwala kumfora. Jere jobu na sala ya kutwala kujere. Jere jobu na sala ya kutwala kujere. Kumfora jere jobu na sala ya kutwala kujere. Kumfora jere kujere kutwala kutwala kutwala. I'm always with shit, go la bilo kushinda life. Yeah, dela baba gapa subira kashin. But I'm all surprised that I do fit shiba rumba rimbi ni finenga bambora ko. Life ya reba faninga banka kabalumba.
Uri abamu ikata.
Karafuma batota.
Uri awachikata.
Tula diamona ngufesha kuiba olwa. Gore kama phone ya kuiba. More kene ni kalubula wa komboni ya baba ngoyo pacharo. Ta baba komoni.
Baba ngoyo pacharo. Ta baba komoni.
Wachana de losala pusho wongo yari kaba jobora sala ya pakatondo. Shasa mbiri la shabana digili nsango kupit kubwendo semu na chpiri. Papa strict nene komanda wabonse ngani mbeula ni komanda wabonse. Boro jobu na sala ya kutwala kumfora. Jere jobu na sala ya kutwala kujere. Jere jobu na sala ya kutwala kujere. Kufurajere, jobu na sala ya kutwala kujere. Kufurajere, kujere, kutwala kujere. Nene, wadafo kwa kuriyamo kubaduma. Nariyamo spasi, narichi mani, ndi wapako paramwe. Laba bigi mani, limo nda sangu komu pambe. Pampi ya nda sangu wana paru pambe. Sometimes nda bombane ya kuiva. Moi speciali fintunga vya shupa. Kukushitishe sampwele shasangwa. Nukukana titainenga wansanga. Labiriva mkupa ngempia nukuria. Moto ya bashani tubombe nukuria. Ela secret ya batinga tuwalisha puenzinga. Novika para otika itu wabani nkama nama secret ya kolati. Gatua pita wala lumba.
Na umu tupa life ni makilati nina chete.
Yo kasi yes turn it off one time.
Zakado gang. If you're pala kwae, something like that. Konli kupa down. Ene fuma kobi.
Ela vinke.
Zanmusicblog.co.
Guys.